uzonkwitela umusi wami ungishelela nino ungishelela niwe iyangicika lento yinsayo uzonkwitela umusi wami usangishelela nino ungishelela niwe iyangicika lento yinsayo uzonkwitela umusi wami wehlula noma sengifaka isidwaba ngifaka isicolo manje iyangicika lento yinsayo uzonkwitela umusi wami wehlula noma sengifaka isidwaba ngifaka isicolo mina iyangicika lento yinsayo uzonkwitela umusi wami ungishelela nino ungishelela niwe Ungishelela nina ngoba sengifanile 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 Ungishelela nina ngoba sengifanile
Ungishelela nina,
ngoba sengifanile.